kuya kuja mokozi wetu, kila mtu atamuona. Wateule wake wataimba kwa furaha na watampokea. Siku ya kuja mokozi wetu, kila mtu atamuona. Unipoke, 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 mimi mpote, unipoke, 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 mimi mpote. Hukumu nayo ya karibia kwa wote wasioamini. Bibia kwa wote wasioamini, kamwe hapatakuwa huruma, tutasimama mbele yake Bwana.
Baba Mungu,
Baba Mungu,
naja kwako,
naja kwako,
unitue,
unitue mzigo wangu,
siku nyingi
nyingi
nasumbuka,
nasumbuka,
sijapata
kupumuzika. Unipoke, 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 mimi mpote, unipoke, 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 mimi mpote. Sasa wewe ndugu asemaje, utayari kumpokea? Kumpokea ukayaone makao mema ya iyo andaliwa juu mbinguni.
Baba Mungu,
Baba Mungu,
naja kwako,
naja kwako,
unitue,
unitue mzigo wangu,
siku nyingi
nasumbuka,
nasumbuka, sijapata
hata kupumzika. Unipoke, 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 mimi mpote, unipoke.